radio ijwi ry'America ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi bizwaho na Jean-Venuste Nshimiyimana. Muri iki kiganiro cyo gusoza umwaka no gutangira umushya, turasubiza amaso inyuma, twishimire abaje mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka babo bakababona. Kubera igihe gito ntabwo muri bushobore kumva inkuru z'ababonetse bose, twabahitiyemo zimwe duhereye ku bwinshi bw'imyaka yari ishize batandukanye n'uburyo batandukanyemo. Twifuje kurangiza umwaka twishimana n'ababonye imiryango ijwi ry'America radio yanyu ibigizemo uruhare. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Umubirigi kazi ukomoka mu Rwanda, Hélène Véline Schmidt yaje mu kiganiro ashaka umuryango we. Yaramaze imyaka 50 ashakisha, yarahebye, yabyawe n'uwari umuyobozi wa teritwari umubirigi Antoine Schmidt mu gihe cya gikolonize. Umuvandimwe we twamubonye muri Tanzania, nyuma y'imyaka 61 asubira mu Rwanda, bahurirayo kugira ngo bazajyane ku ivuko. Dore inkuru twakoze ageze mu Rwanda. Madame Schmidt watangiye gushaka inkomoko ye afite imyaka 20, ahuye n'umuryango we, ibyishimo biramusaba.
C'est difficile de savoir que
birakomeye kumva ko ibyo nari maze igihe kirekire ndota bibaye. Ndibaza niba ari byo cyangwa se nongiye kurota. Ndishimye cyane.
Ikiganiro agasaro kaburaga kijwi ry'America cyakuranye bya hafi n'ishyirahamwe Métis du Monde mu gushakira Madame Schmidt umuryango. Yamuhuje na murumuna we Mariana Fosin Karangwa wavuye muri Tanzania aje kumwakira.
Avuye mu ndege amanutse hariya kibanza cy'indege kwaramukanyije, amarira ndarira kubera ibyishimo, numva n'amaraso yanjye ubumiyo umubiri wose arimo nko kugenda kugera gutya genda kubera ko nishimye.
Ubwo Eveline yarangishaga umuryango we, Gakwerere Manzi Claude yaramwumvise asanga aza ababyeyi be, ndetse na murumuna we Mariana yihutiye kubimenyesha. Guhuza Eveline n'umuryango we abibonamo igikorwa cy'indashyikirwa.
Ndashimira cyane Ijwi rya Amerika kuko igikorwa yakoze igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuza abantu bamaze imyaka irenga 40 irenga nka 50 bataziranye, ariko ikabahuza. Nkabashimira cyane cyane Ijwi rya Amerika, mbese nta kuntu nabona nayishimira, iragahoraho tu ihuza imiryango.
Yakirwa bwa mbere mu kiganiro agasaro kaburaga, Madame Schmidt yavuze ko yiyumvamo ko agifite umuryango mu Rwanda, yawubonye arishima arashima.
Je suis très reconnaissante pour le Voice of America puisque c'est grâce à eux que j'ai pu retrouver ma sœur. Et donc j'avais presque perdu.
Ndashimira cyane Ijwi rya Amerika kubera ko ariyo yamfashije kubona murumuna wanjye. Nari nataye icyizere cyo kuzabona umuryango wanjye, ariko ubu ndi hano kugira ngo njye kumva ya mama kandi mpure n'abandi bagize umuryango.
Et aussi rencontrer d'autres membres de la famille et donc de quelqu'un qui était un peu seul, perdu.
Kumuntu nkanje wari nyakamwe ndi nyamwigendaho Iburayi, ariko nkaba nari nzi ko inkomoko yanjye iri muri Afurika, ko mama ari umunyarwandakazi. Nari narabuze aho nerekeza.
Donc, je me sentais complètement perdue. Et bon, je suis déjà venue avant.
Nigeze kuza mu Rwanda mu mwaka wa 2013 nje gushaka mama ariko ngarutse nje guhura n'umuryango wanje ndanezerewe cyane.
Ma famille je suis très émue et contente.
Hélène Eveline Schmidt n'umwe mu bana bavutse mu gihe cy'agikolonize babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura abanyi n'abakabajyana i Burayi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo. Abamitisi bo mu Rwanda bari bakiriye kumwakira.
Nk'abamitisi bavuga mu izina ry'abamitisi twishimye cyane guhera igihe twumvise iyo nkuru ko yabonye umuryango twarishimye cyane. Dushimana icyubahiro, niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje na none turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, ni urukundo abamitisi dukunda. Verine we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bamitisi benshi.
Madame Hélène Eveline Schmidt niwe mumetisi ubaye imfura y'ikiganiro agasaro kaburaga mu bavuye mu Rwanda mu gihe cy'agikolonize.
Thank you Voice of America.
Turi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 mu kwezi kwa kane. Umwana w'umuhungu wabaga kwa nyirakuru i Butare yahunze bamuhetse yagera muri Zaire. Ababyeyi be babaga muri komine Giti ahahoze ari muri Byumba. Ku itariki ya kabiri Ugushyingo 1996 nibwo inkambi ya Kashusha yatewe abari bayirimo bakwira imishwaro. Hitiyaremye Aimable wari ufite imyaka hafi 5 yahungiye mu ishyamba aza guhura n'umugiraneza wamufashe akaboko bararana rubunda kugeza bagarutse mu Rwanda. Taremye Aimable ari mu karere ka Kicukiro w'akagari ka Gitaraga umurenge wa Masaka.
Intambara yabaye mba i Butare kwa nyogokuru, ariko kwa nyogokuru wanjye bambwiraga yuko papa na mama baba ibyumba mu cyahoze ari Giti. Hanyuma intambara ibaye tujya duhungira mu cyahoze ari Zaire, tuba mu nkambi yo bitaga Kashusha. Hanyuma biba ngombwa yuko hatera intambara turatandukana, kugeza na magingo nayo ngayo abo bantu ntabwo nongeye kubabona.
None se ko wari Butare bo bari muri Giti mwahuriye Kashusha, nyuma byagenze gute?
Kashusha twagiye tuvuye muri Butare mbana na famiye yo kwa nyogokuru, n'abo bantu twahunganye mbega namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru wanjye. Gusa bakambwira yuko papa na mama baba muri Byumba mu cyahoze ari Giti.
Ariko ubu ntabwo uzi nimba barahunze, ntabwo wigeze umenya amakuru yawe?
Oya, ubwo intambara yarinze ba ntari nababona.
Hanyuma se muvuye mu nkambi ya Kashusha wagarutse mu Rwanda, abo mwahunganye bo kwa nyogokuru hari uwagarutse nawe mu Rwanda cyangwa bose basigayeho bari bari?
Aho hantu muri Kashusha mu nkambi tuhari, iyo ntambara iba niho twatandukaniye. Ngo muri famiye nabanaga nayo, nari ndi kumwe n'umukecuru wa nyogokuru wanjye, nkabana na mubyara wanjye witwaga Maria Ntakirutimana na bamarume banjye babiri, umwe yitwaga Vedaste undi akitwa Supiriyani. Icyo gihe rero amasasu atera turi muri iyo nkambi, Edaste yari yagiye gushaka imiti kwa muganga, umukuru we ari we Supiriyani yari arwaye. Dutandukana rero nguwo, ubwo intambara yateye buri umwe acukwe, ari uwo mukecuru yaciye ukwe, n'abo ngabo baciye ukwe, kugeza na magingo n'aya ngaya nta yandi makuru yabona.
Uwo mukecuru nyogokuru wawe tumuhizina yitwa nde?
Uyu mukecuru wanjye ni ukuri pe nta zina rye nigeze menya, n'abo ngabo amazina yabo nzi, usibye mubyara wanjye nzi amazina ye yombi, abandi nagiye menya rimwe rimwe bitewe n'ayo babahamagaraga.
None se Maria Ntakirutimana ni mubyara wawe?
Yari mubyara wanjye.
Ni ukuvuga ko ari uyu nyogokuru, ari uyu Vedaste na Supiriyani, mwese byarakubise muratatana, ntabwo uzi irengero ryawe?
byarabaye turatandukana ntago nigeze menya irengero ryabo.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije twavuye mu Rwanda nshobora kuba mfite nk'imyaka ine uko ngereranya, kuko tumaze kugera mu nkambi bashatse kuntangiza umwaka wa mbere, kubera ko abantu batamenyaga imyaka y'umuntu afite bakavuga ngo umuntu ubasha kwikora ku gutwi arengeje ukuboko ngo nujya mu mwaka wa mbere, basanga ngiye simbishoboye baramwe ngo nimege garidiyene. Iyo ntekereje rero nkagereranya nsanga nari mu myaka nk'itanu wenda.
Yego. Hanyuma 1997 mugaruka mu Rwanda. Ugarutse mu Rwanda wagiye ko nta babyeyi wari ufite?
Ngarutse mu Rwanda naje guhungukana n'umuntu umwe twahuriye mu mashyamba ya Congo, tubana muri Kigali hano n'ubundi ahantu bita Nyamirambo hariya muri Rwampara. Tuhabana igihe gitoya bitewe n'uburyo bamfataga, abandi bantu bari bacumbikiye b'abapangayi barambwira ati ngwino tukwijyanire tukujyane mu rugo bazagufata neza bazakorera. Umuntu wanjyanye angejeje mu rugo n'abo bantu bandeze na magingo nayo ngaya nibo nita papa na mama, mbega nibo bandeze guhera mfite iyo myaka kugeza na magingo ya nayo.
Ariko se hicyaremye
karame
tugize hano mu kiganiro agasoro kaburaga umwana w'imyaka itanu itandatu ahungate agendate ayo mashyamba umbwira wahuriyemo n'umuntu wakugabiye mu Rwanda, mbwira muri make ibyo wibuka.
Muri make ibyo nibuka tuva mu Rwanda byo ndibuka nuko nagiye bampetse hamwe barankiraga imbere nkagenda, namara kuruba bakankira mu mugongo nuko uburyo nahunzemo. Noneho ako tumaze kugera hariya muri Zaire habayeho nk'agahenge imyaka isa nk'iyisunitsemo, noneho mbasha kuba wa mwana ushobora kwigenza. Hanyuma ubwo intambara ku bisebo bamwe burira amashyamba abandi bagira ibiki, nuko nanjye narorongotana mpura n'umugiraneza rero arambwira ati wowe aho nzarara niho uzarara, aho nzagwa nawe uzagwaho. Ubu twazanye mu Rwanda, ariko tugeze mu Rwanda famiye yahasanze ntabwo yayigeze inyakira neza.
Nyuma y'imyaka 29 nzabona impa Bernard avanye Michel Hitaremye ku irebero akamuhungishiriza i Butare ku Mukoni aho yavuye ahungira muri Zaire. Twamubonye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Mukarange akagari ka Rugerero umudugudu wa Rurembo yahavanywe n'umugiraneza. Inkambi zimaze gusenywa nyuma y'imyaka 25 Hitaremye abonye umuryango wabaga mu Rwanda.
Uraho neza Bernard?
Muraho, murakomeye.
Meze mute, nukuri ndishimye cyane kumva mukiriho.
Turiho.
Nukuri ndumva nishimye.
Turiho, turi kugushaka.
Nabonetse ndahari ndi Kigali, sindahari ndishimye cyane, niteguye kubabona rwose, mfite ubwuzu bwinshi kubabona.
Turahari, mama wawe arahari, nakuye konsoli.
Mana we.
Arahari, nabagaza. Arahari. Bene yuko bose barahari.
Imana ishimwe we. Ubu se muherereye he?
Ndi Mukarange, nyine mu murenge wa Mukarange. Wigeze kuvuga ko wagiye kudushakira Giti, ahantu bita Giti. None ubu urabonetse.
Denose guha umugisha bagaheka unkoreye ibintu ntarinzi ko bizabaho kuri isi y'abazima. Ziheba nibaza icyo nzabwira abana banjye, ni ukuri ndishimye. Imana iguha umugisha, iguha umugisha ntaguhe n'izuru.
Urakoze cyane Aimable, nanjye ndagushimira kuba waraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Utwizeye uvuga uti ni mumfashe. Wowe hari ikindi ushaka kongeraho? Nzabona impambere y'uko ngusezeraho.
Ndagira ngo ngushimire Imana ikomeze iguha umugisha kandi gukomeza no kujyamuza abantu iki ni igikorwa gitangaje abantu rwose tugomba twakagombye kwishima twiteguye ko twabakira pe
ngaho rero namwe mugire umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze Imana bakomeze kandi namwe turakomeza kubashagira
murakoze cyane
mu mwaka w'igihumbi 1994 igihe abantu bahungaga intambara yari ikomeye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo abari mu bice bya Kabuga Kanombe na Remera bahungiye mu mujyi wa Kigali bamwe banyuze muri Eto ku Kicukiro nakiri umwana w'umukobwa waburanye n'ababyeyi be bahunga arafite hagati y'imyaka 3 cyangwa se 4 yitwa Nusi yataka neza atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kata abantu umudugudu wa Kigarama dore uko yavugaga amateka ye
nagira ngo mumfashe nange mboneko nabona umuryango wanjye twaburanye muri Jenoside
umuryango wawe mwaburanye gute byagenze gute hari ryari
umuryango wanjye nyine usibye ibyo nibuka twaburanye nyine turimo guhunga ahantu kare twakambitiye noneho bariruka barahadusiga nyine dutasana kuvugwa ngubwo kugeza isa
aho hantu mwari mukambitse hitwa gute
ho ntago mazi ufite ko batubwiraga ngo ni mu nzu zavaga mu nce za murindi niko bambwiye umuntu wanoraguye hano mu mujyi niko yambwiye
ariko se aho mwari mutuyeho urahazi urahibuka
ntago mbyibuka
n'ababyeyi wawe amazina yabo ntabwo yazi
ababyeyi wanjye numvaga bavuga ko yitwa Butera
yego
mama nkumva ko bavuga Flori
Florida ntari ntandi mazina baruzi
nayandi nari
muganira ntugeze wumva avuga komini mushobora kuba ababyeyi bawe bashobora kuba bakomokamo
usambwiye ko yanoraguye mu mujyi kubera ko yanantoraguye ngo agahita ajyana muri Congo
yego
bo bari batarahunga i Kigali
yego
anjyana muri Congo arongera arangarura turakomeza turabana nko muri 2012 yaranganirizaga akambwira se tuzashakisha gute ndavuga nyine uko imbaraga zawe zijyana kubera ko nta bushobozi yari afite niko uzabikora
ndifuza kubumvisha ukuntu Kaneza Nonciate yavanywe mu menyo ya rubamba ari igitamba mbuga bigakorwa n'umubyeyi w'impuhwe nyinshi wigomwe byinshi kugira ngo acungure igisekera mwanzi yamuraranye rubunda mugendana amajoro n'imitaga nguyu nyirabashumba Patricia
yari umwana rero rete ko yari mutoya ibintu byinshi ntabwo abizi
yego
uriya mwana ngewe mvuye ku isoko hari muri Jenoside
yego
yari igeze mu kwezi kwa gatanu komine yagendaga ahunga niba ari ahafashwe niba ari ahagize abantu bagahunga bakavamo uriya mwana rero duhura
yego
twahuye ngewe mvuye ku isoko mbona ako kana mbona karagenda kari konyine mbona mbese nyine ijisho rya mukuru nabonye kadafite aho kagerekezo kari gafite noneho ndamubaza ese mwana ugiye ngo ntaho amaze kumbwira ngo ntaho ndamureba nsanga uwo mwana ari uwo mu mpunzi kubera ko icyo gihe ku Kimisagara hacaga impunzi ziva i Kanombe
Pawe Felicien Butera twamusanze mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu akagari ka Nyarukembe umudugudu wa Rubona dore uko yabyakiriye
sinari ntoya yari kabuka noneho tuza guhungira mu mujyi mu gasantere ka Kabuga
hanyuma muvuye Kabuga mwageze gute rero mu mujyi rwagati Kigali
rwagati ku mujyageze abenshi Kabuga hamwe makeya nubwo bari bambwiye ko yageze kuri Aheto ariko natekereza kuri Aheto ikimbaniro ryahabaye kandi kayo rika kakira kana gatangira uwa mbere niyo mambu ntaho niriwe naba nari muhebye nari ndiko byaranje ngo babakimbaniro cyane ndavuga nti kubera ko ari akana n'abantu bako kuba baravuga ntako akana ndavuga nti twese mbese umuntu agiye agenda ukora ntabwo ngo umuntu agiye amenyaho undi ati mbese byabaye nk'ibitangaza
birumvikana kugira ngo wumve umwana mwatandukaniye Kabuga bakubwira ko yagiye kureto nta nubwo wamenye ukuntu yageze aho ngaho ku isoko ry'i Kigali ugiye kumva umwumva ari ku ijwi rya Amerika
kose kandi nanone ivuga Amerika kugira ngo rimwe na rimwe abenshi kugira ngo bari twebwe abantu n'ubwo tubona bisobanukiwe naye na mana zatumye abageraho ni nk'ibitangaza Imana yashatse gukora mbese ivuga ngo Amerika ubunane ndaya ni kwikena buri
nibyo
buri giye buri giye
Kaneza Anonsiata umwana wari ufite imyaka 4 muri 94 yabonye umuryango we nyuma y'imyaka 29 nyuma y'iminsi 3 gusaje mu kiganiro agasaro kaburaga navuganye nawe amaze kubonana na papa we yasabwe n'ibyishimo
narishimye cyane narishimye sindi kubona abivuga narishimye anawari shima aranganiriza nyina ambwira ukuntu byagenze ambwira ko nyina ye twari twakambikiye hano kwese ariho twatandukaniye ambwira nyine n'iwacu nyine nyirizina ndishima pe narishimye kandi warakoze Imana ishaguhe umugisha
agasaro kaburaga kabonetse
mu Rwanda kubera amahano yahabaye mu bihe bitandukanye hari abanyarwanda bariho baze kubasigaye bonyine batazi kwa runde muvandi mu kibaho urugero ni Musabyimana Julien waje mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka kumenya niba umwana w'umuhungu abere nyina wabo aheruka dore hashize imyaka 35 akibaho uwo mwana twaramubonye ubu ni umugabo w'imyaka 35 wubatse dusubiza amaso inyuma twumve uko Musabyimana Julien yamuvugaga atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama kagari ka Rugira umudugudu w'ihuriro
ishe yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba ni na uwo mwana yahise nyine yitaba Imana njye nsigara mbi nyina wawo igihe rero cyo kugira ngo umwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se uwo mwana ari umunyegisenyi yitwa Ngarambe Desire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i Buraya witwaga Murenge wakoraga muri CH kawakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo ndetse dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba Imana igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara birateye ubwo umwana tuburanye gutyo ni ubwo rero umuntu yaje kundangira ni nasanze mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho
umushiki wawe ngo murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera mu munara hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye
izina ise yari yaramwise yamwitaga Nzaramba ariko akabyiniriro ke akiri umwana yitwaga Ruduri bamwitaga Ruduri ise ni Ngarambe wakomokaga ku Gisenyi akaba yari afite na mukuru we witwaga Murenzi bambwiraga ko akora muri CH kayakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze
wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari icyo azi kuri uwo mwana
ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye
none se niba umwana ari kumwe na se wowe ukaba uri nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe
ikibazo mfite njyewe ni ukugira ngo umenye yuko umwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina
uhereye ku makuru yari yaduhaye akatubwira ko se wabo wa Joseph Nzaramba wari umuganga muri Sashka witwa Desire Murenzi ashobora kudufasha twaramubonye aradufasha duhuza na Joseph Nzaramba atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kavumu akagari ka Tetero umudugudu wa Gatsibo ari mu kiganiro agasero kabura gahura na nyirasenge. None mbwira ni wowe duheraho umwana washakaga hashize ibyumweru bibiri uje hano mu kiganiro agasaro kaburaga umuhebuka hashize imyaka 35 ni Joseph Nzaramba n'umwana wa murumuna wawe yabyaye hanyuma tumusabira kaza kwitaba Imana muhiruko ridashira. None kuba warabonye umwana wawe wo byakiryo te
narishimye cyane kandi namwe narabashimiye numvise nyine mu mutima wanjye nshimiye Imana cyane kuko namubonye.
Yego, ariko turagaruka ku byishimo byawe mu kanya. Mvugana n'umuhungu wawe nawe yarambwiye ati ntabwo nari nzi ko ngifite umuntu ukomoka kuri mama kuri iyi si, none birashimishije ko nongeye kubona undi mama. Joseph Nzaramba, umubyeyi wawe nguyu mbaye nka wa mubyeyi turamya twese ngo nguyu umubyeyi wawe. None Joseph Nzaramba, wowe kubona umubyeyi wawe nyuma y'igihe cyose n'ibigeragezo wanyuzemo wabyakiriye ute?
Banutse nshimiye Imana. Buriya njyewe ntabwo nabona uburyo mbivuga kubera iminsi yari ishize n'imyaka yose ku myaka igera muri 33 na 35 yari myinshi. Kuba umuntu adafite umubyeyi kabone niyo umuntu waba umubona arimo aragenda ariko yumva ko nta mubyeyi afite, nta muntu wo mu muryango agira, buri gikomere kiba kiri mu mutima kimenywa nawe. Nubwo benda tutarahura amaso ku maso kubera ko nyiri ku ishuri, ariko mu by'ukuri nabyakiye neza kandi byananshimishije mu gikorwa cyiza Imana yakoze. Kandi no mu byo twavuganye ubushize navuga ko nshima Imana cyane kuko iki gikorwa n'undi muntu wabona uburyo kivuga, ndetse kuri njyewe ni ibintu bisa nk'aho byandenze mu buzima.
Urakoze cyane mubyeyi. Umbwira nabumva ijwi rya Amerika utunyuriremo, n'iki muzaganira, n'iki uzamubwira?
Ikintu nzamubwira yuko nishimye bitewe n'iminsi nanjye ntabwo najyaga ntekereza yuko umwana kibaho. Nashakishije ntomboza gusa mvuga reka numve, ariko ngiye kumva numva umwana ariwo. Ubwo nzamwakira neza rwose, nishimye cyane muri njyewe bifite ibyishimo bisaze kubera yuko nzaba mubonye ari bwo bwa mbere. Ndumva nshimiye Imana cyane.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Witwa Mukankunzi Mediatrice yaje hano mu kiganiro ashakisha umwana we witwa Tuyisenge batandukanye mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 29 barahura kubera ikiganiro cyanyu agasaro kaburaga dushize amaso inyuma. Twongere twumve uko batandukanye. Mukankunzi Mediatrice atuye mu karere ka Gasabo akagari ka Kibagabaga umurenge wa Kimironko umudugudu wa Nyiramwana.
Nza muri iki kiganiro kugira ngo mumfashe, wenda nibishoboka muzampuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Igihe rero Jenoside yatangiraga mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi, bahungiye muri Congo, umwana yahungiye muri Congo na bakuru be ari kumwe na papa we. Noneho mu gihe cyo kugaruka mu Rwanda muri 1996 umwana we yaramubuze agaruka ari kumwe n'undi na mukuru we witwa Eric bakunda kwita Muzungu.
Dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe. Uravuze ati 1994 barahunze bahungira muri Congo, icyo gihe wowe wari hehe?
Ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu barandashe amaguru ndwara nyine kwaze ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandasha amaguru yose, ngiye ntabwo nabashije kuhungira muri Congo, nasigaye mu Rwanda.
Okay, usigara mu Rwanda umugabo wawe n'abana be batatu ba abana banyu barahunga bagarutse muri 1996 agarukana babiri asigaye umwe.
Yego.
Impamvu Tuyisenge asigaye ni iyihe?
Amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa Nyiranzage yitwa Rashaye ku bakunda kumwita kare bakunda kumwita kazina kanya nzage. Kubumbishi barasa bari mu mashyamba y'ahantu bita muri Gatare igatare wabaga mu nkombe ya Gatare mu mashyamba noneho ngo barashe yari amufite aramubwira ngo bagende umwana urumva ne yari akiri mutoya ngo yanga kugenda undi rero ngo nyina akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera.
None se Tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri 1994?
1994 yari afite imyaka 3.
None se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he?
Abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe batangiye kurasa rero wadahari ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nibumva hari ikintu kibaye adahari. Uwo rero wuko muzungu warahaguma ubwo witwa Kazeye na Nyiranzage bo baragenda noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we ubwo Kazeye we yanga kugenda ataha ngo yanga gukandagira mu by'inkweto ze zari zacitse. Noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi.
Nta muntu wigeze akomoka muri Congo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe?
Oya, nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye nkajya muri Croix Rouge Kacyiru njya muri Croix Rouge Ikabgayi njya n'ahantu bita Ishogwe hose nshakisha umwana ariko ndaheba.
Wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu Rwanda ushakisha?
Yego.
Bakakubwira ko batamubonye?
Yego pe, hari naho bashyize abana kuri Rassemblement, hari naho babyakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirire agahinda.
Agasaro kaburaga karabonetse
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga. Ndifuza kubaha akanya ko gusangira ibyishimo kw'abantu bahuye bari bamaze imyaka 29 batabonana bahujwe n'ijwi rya Amerika. Nshimishijwe no kubakira wowe Mukankusi Mediatrice nawe Michel Muhawenimana ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze.
Ndaguheraho wowe nk'umubyeyi, umubyeyi wabimaze imyaka myinshi ushaka umwana, ubu mukaba muri kumwe, ni ikibazo wavuga uti kucyari cabaza buri gihe, ariko se nk'umubyeyi wari umaze imyaka ingana gutyo utabona mwana wawe, ubu mukaba mwicaranye, tubwire kimwe n'abandi babyeyi, urumva umeze ute?
Mva, hari ibyishimo byarandenze nkuko wabibonye mu mafoto nakoherereje. Ibyishimo byarandenze, amarira araza, ndetse ntabwo namenya namenya ndi kubwira ngo ikiso mfite ibyishimo byinshi cyane.
Muhawenimana ari iruhande rwawe, ubu tuvugana harashize ibyumweru bike tuvuganye, mutari kumubwira uti maze imyaka mushaka naramubuze, nawe agushaka, ubu muricaranye, ubu tuvugana, nibyo nshaka kumenya, urumva umeze ute?
Ndishimye cyane rwose pe. Mfite ibyishimo byinshi.
Noneho unyemerere ngusubize inyuma gatoya, igihe umwana yari amaze kukumva nawe agafata agakona kaza ho gushaka, igihe bakomaza bakugira bati umwana wawe araje, amafoto nayabonye, ariko se ukimureba mu maso waramurebye umubona nk'igitangaza kibaye, waravuze uti gusa n'agasaro kaburaga, niki cyaje mu mutwe wawe icyo gihe?
Cya mbere icyo natekereje ko ari Imana imunzanije. Ariko cya kabiri nahise nibuka ko ndavuga nti burya bwose iyo mba naravugiye ku ijwi rya Amerika kera birashoboka ko mba naramubonye. gusa muri iki gisaha yagereye mu rugo sinari impari ariko aho namukubikiye amaso ko yaje nko mu gitondo nko mu masaha 3 ariko nya namubonye ahaje mu masaha 12 n'igice z'umugoroba ariko n'ubundi nashakaga kubanza kubyakira neza urumve ko ariwe koko urereje mukubita amaso rwose naravuze nta babantu rwose Imana izabaha umugisha pe.
Murakoze cyane mpawe n'Imana Michel muri kumwe mpawe n'Imana uranyumva
Imana ku
ukomera cyane nawe ndakubaza icyo kibazo uzahana mu kiganiro agasaro kaburaga naguhojeje nk'abandi bantu uko mbigenza ngusaba kwizera ngusaba gutegereza ukazabona umubyeyi wawe wamubonye uramufite mbwira ibyishimo byagiranye na bite
byari ibyishimo urumva byari nk'umunsi mukuru rero mu myaka 28 yari ishize nabona ababyeyi nari kumwe n'ababyeyi banjye umva byari ibintu bibabaje aragakonye numva ndishimye cyane
muhawe n'Imana hari abandi bana bameze nkawe benshi baburanye n'ababyeyi babo kuva 94 kugeza n'ubwo bashaka bakababura hari abaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga bakagira amahirwe bakagira Imana nkawe bakababona ubu ngubu ubonye umubyeyi wawe mbwira niki wabwira abandi bana nicyo wabashishikariza gukora
icyo nabwira ni nabashishikariza nuko batacika intege nawe kuko Imana irahari nawe harye bazababona bakanyura ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane mubyeyi Mukankusi, nawe icyo kibazo ndakikoze mbere y'uko turangiza. Ubungubu Imana yakugiriye ubuntu nk'uko wabyifuzaga, umuhungu wawe muri kumwe nyuma y'imyaka 28. Hari ababyeyi benshi bameze nkawe nabo bifuza kubona abana babo, nicyo wababwira muri kano kanya mbere y'uko turangiza?
Kirungu gahunda nafasha mubyeyi we ni ukumuha inomero zanjye nkamubwira ntishakira ahangaha kuko njye ntangiye kuvugana namwe mu by'ukuri nta n'ukwezi gushize. Ubu rero umubyeyi wese namushishikariza kubegera mukamufasha, ariko hamwe no gufashwa n'Imana ko ariyo nkuru, ariko byose nabonye ko bishoboka pe. Ntabwo ari mwe mufite ubushobozi buruta ubw'Imana, ariko Imana irabakoresha kandi kubera imihati namwe mukiraho ni ukuri kubagana n'ibintu bifite agaciro gakomeye. Nibajije impamvu ahubwo ntabikoze mbere y'igihe, ariko ubwo ni igihe cyari kigeze ngo Imana isubize amasengesho yanjye.
Amasengesho yawe Imana yarayumvise. Nongeye kubashimira kuba mwampaye kano kanya kugira ngo musangize inkuru nziza abumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Ngushimire nawe muhawe n'Imana Michel na mama wawe Mukankusi Médatrice, mwese mbifurije kugira urugwiro n'amahoro y'Imana.
Yego, murakoze nawe turagushimiye.
Agasaro kaburaga. Witwa Mutsobekazi Esther yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu Burundi akaba mwene Gakwaya Simewoni. Wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda, ariko igihe umuryango we wahagiraga nyuma ya 94 wasanze bamwe batakiriho abandi baratatanye. Yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri Gakwaya Simewoni, bari batuye i Nyanza ya Nyabisindu. Twarashakishije tumenya ko afite mukuru we witwa Suzanne Mukandikizi. Igihe cyo guhura ura ijwi rya Amerika yari hari Eric wagira ubusa tubwira uko byagenze.
Urwo rusaku rw'umukecuru mwumva si urw'umuntu uri mu kaga tabaza, ahubwo ubumbatiye ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana, bishingiye ku mateka asharira yaranze u Rwanda.
Nimugwa niko waburiye hariya
Turimo mudugudu wa Nyagatovu, akagari ka Kavumu, umurenge wa Busasamana, Inyanza, hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda. Mu bavandimwe bahuye ku isonga hari Madamu Esther Mutsobekazi n'umukecuru mukuru we Suzanne na Mukandekezi w'imyaka 70 y'amavuko, bavukana kuri se na ba nyina batandukanye. Abavandimwe ntibarashira impumu.
Iyo babagata batwezwe utuburi hafi aho koko hafi ngaha sibundi ko jaba sana na Mariya urinda kurira sinabikubwiye se urinda kurira urinda kuvugira kuri radio urira koko turi aha hafi aha ngaha iruhande rwawe turahari humura abantu bereye yasinge barahari abo bereye nabo barahari nanjye ndacyahari ndacyahari mani shimwe we
mureke mureke
cyubahiro cy'uwiteka
buri cyane
mani shimwe ko bwato atumuze nigeze gushaka nanjye kumushakisha
No, when it's a woman on the road, they can't talk. You was in room, if you know that. You was in the room. I just got a fat of the caramel. I don't know the kind of a swim. I don't know the fat of the caramel. And the car moon. Who was the moon? What?
I want to go across the community and the rock on the chest. You're my mom. Look for you. You say, no, what? Yuko musoreka uturiye hanga hafi
n'akibazo
hafi hako
sawa
unye tari hafi
eh
yako mana ari imanwe
ndari zibya yakoye
turayiririmba
mu mwaka w'1959 Simiyoni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania nyuma ahungira mu Burundi wenyine asiga umugore witwaga Rachel Nyirakayonga n'abana. Nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi. Uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro. Babyaranye abana babiri Bucura ni Madamu Esther Mutsobekazi w'imyaka 29 y'amavuko. Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo. Mutsobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri. Avuga ko se umubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe. Mutsobekazi ntiyacitse intege ariko bikomeza kumugura. Yumva ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita ku ivuko, bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko.
Ntabwo mfite ikintu cyo kuvuga kirenze, gusa ndishimye cyane bikomeye cyane pe. Ndishimye birenze, nta kindi kintu mfite cyo kuvuga. Ni ibintu bikomeye cyane, birandenze, birenze ubwenge bwanjye. Ntabwo ndashira ubwenge kugiye ngo mbibone neza ko ari byo koko.
Akeka kuri kurota?
Ntabwo ndimo kubibona n'ukuri, kuko ntabwo ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve indimwe kwa papa. Gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari. Twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu mukomokaho, nta wundi muntu ubaho n'umwe. Numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze imyaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu. Turacyari na Mutsobekazi.
Nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha nkacika intege kubera ko aho babaga ntago nari mpazi, nkagerageza kuza ariko simbona unzana bikanca intege. Aho numviye rero ikiganiro cyo ku Ijwi rya Amerika Agasaro ka Buraga, nanjye ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mpe kureba ibyo gupfa kumva ngize amahirwe mbona rwose birakunze. Ni ibitangaza by'Imana, sinzi ko nabivuga.
Mukecuru Suzanne Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko. yasigaye mu Rwanda. Uyu yadutekereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka Buraga.
Narabyiyumviye, nkunda kumva ijwi rya Amerika. Agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika. Narabyiyumviye, mbyumva sa n'uri mu tuntu tw'udutotsi, ariko radiyo nari nayifunguye. Noneho numvise amazina ya sogokuru, ndegukana icyara ku burishi. Uriya mwana avuga amazina ya sogokuru Ngabo y'icondo na Nyiraburu, numva ni sogokuru na nyogokuru. Noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana, numva ni gewe. Mwabagabo mwe, bwatinze gucya ngo mbivuge, nta muntu ntabibwiye. Nibwo nabyukaga kare mbwiriye umuhungu wanjye nti uzi igitangaza nabonye. Abakobwa ba papa bashaki badushakishije bajakishije umuryango. Ubwo rero irikora nabuhanga ni ryiza cyane. Yahise ahamagara Kigali ngo ashake inomero zawe ngo uzuyitwereke bagire ubusa. Noneho uwo yazatse niwe waje kumaniza Venusite. Nubwo ati zose mba ndazifite, reka ahubwo nguriza Venusite. Noneho rero Venusite uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu, bwarekeye Venusite aramamagara. Aranyibwira ndumbwira ni ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda ibyiza ukora mu nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye naramwumviza ati wewe twiyumviraga kuko yanamubwira ati niba Suzana akumva ubu wasanga akumva naramwumvaga kuko naranezerewe ntawabasha kubona umunezero nezerewe naranezerewe naranezerewe narabivuze uwari wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka. Nababwiye ko nabonye abavandimwe.
Hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe
ubuse ntimubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye umunsi nabasha kubivuga. Ndabyishimiye, ndamukunze, mukundanye n'umubyeyi we mama we yatubyariye abakobwa beza n'undeza n'undi tuzamubona. Yatubyariye abakobwa beza, nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye Musobekazi, ntabwo nabona uko mbivuga.
Bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko, Musobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo. Niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino, nyina kimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi ry'Amerika. Kubera igihe cyari gishize, niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe. Afitiye ubutumwa bakurikiriye radio.
Icyo nabwira abakurikira ijwi rya Amerika, nuko radio ijwi rya Amerika ari radio nziza. Icya mbere cyo itugezaho ibiganiro byiza, icya kabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi y'impamo. Ijwi rya Amerika narikirashishikariza ndetse n'utararyumva kwagiye radio ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane. Kuba byonyine duhuje n'umuryango tugaba twongeye kubona umuryango. Ba mama wacu barapfuye. Ndishimye cyane ko nongeye kubona mama wacu, umuntu uvindi imwe na mama. Ntibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwaye abantu, ndi umushoferi. Ni natwaye abantu aho twiriwe tuzenguruka nabasabye uruhushya, ndabwira nti mumbabarire, hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika ku gasaro ka Buraga. Nitugera muri karitsiye aho yambwiye, mumbabarire tunyureyo tujye kumureba. Barankundiye tuzenguruka za Gikondo, Remera, tuzenguruka Kicukiro. Igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwandegisi, ndababwira nti rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri Mirezi ya kabiri Igikondo. Nakatishije imodoka baranyemerera, ndababwira nti ntago nagenda ntamubonye. Naragiye musanga ku kazi aho yakoreraga, agisohoka murebye nahise mwibwira kubera ko nabonye asa na mama. Turasuhuzanya turishima, yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize.
Ubutumwa bwa Nsabimana ntiburi kure y'ubwa nyina wabo.
Bikomeye cyane, ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha, ntabwo ari ukubeshya, ni ibintu bikomeye. Ubu tuvugana mpagaze aho Inyanza, papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu, nabonanye n'abakuru banjye, nabonanye n'umuryango wanjye, abahari bo nababonye, n'ukuri ndishimye cyane bikomeye, kandi nibo bahumuje nabo.
Agasaro ka Buraga kabonetse
inkunzi z'agasaro kabonetse yashoje umwaka wa 2023 ni umwana wari ufite imyaka 5 muri 94 yaje mu kiganiro ashaka umuryango we amakuba yatangiye mu kwezi kwa kane yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu Matyazo yaraturutse ahitwa Ibuvumo muri komine ya Gishamvu kuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi be n'abavandimwe be batandatu ndifuza kongera kubumvisha igice cy'inkuru ye y'umuntu maze imyaka 29 ntagakura afite kabo mu muryango we yirwa handi Karekezi Valencia atuye mu karere ka Huye umurenge wa Huye akagari ka Rukira umudugudu wa Kanazi.
Nshinganye no kurangisha umuryango wanjye kuko genocide yabaye tutari kumwe twari kumwe nari ngiye nko muri famiye kubasura. Genocide yabaye mba mu Matyazo nyine aho ngaho ubuntuye niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyuma ko mvuka nta muntu hari samu nkugiye mbariho njya kwibera ariko jenoside yabaye ndi umwana mutoya ndi mu myaka 5-4 gutyo.
Mbwira rero igihe jenoside yabaga wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo ariko se wari wagiye kubasura uturutse he?
Nari naturutse aho Ibuvumo nyine.
Wari waturutse Ibuvumo, Ibuvumo bwa Gishamvu?
Yego.
Ni inkuru ndende ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mbwira neza wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo?
Yego ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga ntabwo nari Nyazi.
Yego.
Ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga Yirirwa Handi. Yego ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa izina rya papa banyita Karekezi Valensi ariko imbere bishoboka ko nitwaga Yirirwa Handi wenda Valensi.
Yego.
Yego ubwo rero umuryango wanjye nawe uburyo nzi amazina ya papa ndayazi aya mama ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe.
Papa wawe yitwa nde?
Papa yitwaga Karekezi Tarisisi.
Naho mama wawe?
Mama akitwa Nyirandaberetse Matilde.
Yego. Abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto?
Nzi izina rimwe rimwe ndabazi, hari uwitwaga Karitina. Akaba Kristina. Akaba Fabiani. Akaba n'uwo bitaga Riberata. Akaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine wariwe wankurikiraga witwaga Mariko.
None se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwa garutse kumva ko ari Ibuvumo ababyeyi bakureze bakufashe ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga?
Aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njya njyayo. Ni Ibuvumo ariko kuvuga ngo ni hakuno y'ikasi ni Ibuvumo aho bita kwitaba bahita hari aho bitaga kwitaba.
Ndaharuzi. Yego.
Hari kitaba ryo mu mujyi naho ni Ibuvumo muri rusange ariko hari ngo hakuno y'itaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane njya ngira.
Mu gihe ikiganiro cyatambukaga ku Ijwi ry'Amerika, Innocent Nsabimana wakunda kwita Shumbusho yaracyumvise, ni umwe mu bambasaderi b'Ijwi ry'Amerika. Yaraturangiye atubwira aho dushakira. Twarashakishije tugera mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda, tuhasanga Felicien Uwimana bakunda kwita Dingo, akaba nyirarume wa Karekezi. Mubwira inkuru nziza yifuje kuvugana na mwishywa we, musaba gutegereza gato yakamuhamagara ngo iki kiganiro bagiranye nyuma y'imyaka 29 ntawuzi agakuru kundi. Alo?
Alo.
Uwimana uranyumva neza?
Ndakumva cyane rwose.
Umuhungu wa ubereye nyirarume rero namubonye ari hano kuri telefone. Karekezi Valensi afite izina rya se, umuzi kuri Yirirwa Handi, ariko ari hano kuri telefone nakubwiye ko ngiye kumushaka kugira ngo muganire. Karekezi uranyumva?
Ndabumva.
Nguyu rero nyokorome Uwimana Felicien bamwita Dingo, atuye mu karere ka Gisagara, akaba avindimwe na mama wawe nguyu muramutseleka du guhinda ya bukuru uwimana nguyu mwisho wawe musuhuzi
ando mzee
ndahari ndahari ndihano
mzee muraho
muraho neza sa mwana wanji
murakomeye murakomeye
muraho neza ngusi
ye baba we uranzi se jewe uranyibuka
nganyuko ndamwibuka na taksira ndamwibuka na kalikiri ndamwibuka na shipi ndamwibuka nawe ndakwibuka rwose
yego 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 no message
karo
ndishimye cyane ndishimye cyane yego ndakumva
kwishima kwaje kwanze cyeka nkubwo niba guhubira none akumva nawe neza kumva ndatuje neza
tuzahura tuzahura nanye ndabishyira mu imbaraga nokuri
nuga minisi ngire ndo kujya muzahura nawe kuna guna gasinzirije
no, no, kuri ndabishyiramo imbaraga zaza nanjye ndumva nishimye.
Uracyari wone tumerewe neza.
Ndiho ndiho unabaye umugabo umeruka ndi umwana. Mfite utwana tubiri nanjye narakuze nyine ubu ngubu nageze izindi nshingano.
Nimero yawe ndayiha uyu mwicwa wawe Karekezi Valensi azaguhamagara n'ibindi byinshi muzabiganira muri mu gikari Ijwi ry'Amerika rizaza muri ibyo birori byo kugira ngo tubarebe muhure muganire muhura bwa mbere tuzaba duhari mbere y'uko mbareka mukagenda nagira ngo buri wese muhe akanya ko kumbwira uko yumva kino gihe turi no mu bihe bya Noheli reka nguhereho wowe uw'Imana hashize imyaka hafi 29 utabona uyu mwishwa wawe mushiki wawe ntakiriho umugabo ntakiriho abica bawe n'abandi ntabwo bakiriho mbese kuba ubonye uyu mwana utaruzi ko ariho uhujwe n'Ijwi ry'Amerika urumva umeze ute
ibyishimo byagashe byandenze ndumva ukuntu nishimye ahubwo ndumva meze nk'umuntu uri mu ndege
urumva uri mu ndege
narinze ko aricyo kenyine nta wundi muntu mbona nta n'undi muntu ngeze kuzabona ubu ndumva meze nk'umuntu uri indege ndi mu kirere hejuru
muzatangire umwaka neza muzagire amahoro menshi ndabashimiye
ikiza cyane ndabyishimiye urakoze cyane w'umuri na Valensi Imana iguhe umugisha rwose ndumva nkoreye igikorwa gikomeye cyane ntabura nuko na nakivuga ndetse nari narihebye mvuga ko nta wundi muntu ngira ngira ngo nta muntu n'umwe nari nasigaranye muri abo ngabo ubwo nuko Valensi ari aho ngaho nkaba nyumva mwishimiye cyane urakoze w'umuri na Valensi Imana iguhe umugisha cyane uzagira amahirwe maremare cyane menshi cyane
urakoze cyane
ndagushimiye nta mwana umwe wari wasigaye n'umwe narebaga ubu nibyo ndi ugenyine cyane deriviri
oh komera nanjye ndagushimiye Valensi hari icyo wari ugiye kuvuga nawe twaguciye mu ijambo uri mushimira ushobora gushimira ukarangiza
mbere na mbere ndashimira mwebwe ibi bya Amerika muzehwe by'umwihariko tuzaganira tunarebana turi kumwe tuzavugana byinshi nzamubaza wenda ibyo ntavugira aha ariko tuzaganira byinshi cyane ni ukuri ndishimye cyane murakoze
ngaho rero umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze cyane nawe
ganiro agasaro kaburaga gisuzu umwaka wa 2023 gitangiye mu mwaka wa 2024 ni hano kirangiriye ndashimira mwebwe mwese bambasaderi bijwi rya Amerika mwe mudufasha gusohoza umurimo wacu wo kubashakira agasaro kaburaga ndashimira cyane ababyeyi mwasanze abana bayerera muri 94 bagizwe imfubyi mukababa hafi mukabafata mukabarira none mukaba bafasha gushaka imiryango yabo ndashimira abana badafite umubyeyi umwe cyangwa se bombi baza badusanga batwizeye Imana imanye barababona abatarabonye nabo bashaka ababyeyi babo n'abana babo uyu mwaka dutega amaso uyu mwaka uje ndasaba cyane ngo muzababone abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 0012022043 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 3 4 6 naho ubutaha tangire umwaka neza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
bavugana kwijwi rya America agasaro kaburaga.